abatole byokwerinda eruweru bali mu kuusa amansiko okunoonya ssemaka ateekedde mukyala w'omuliro n'asirika ng'ono abadde musirikale wajira eggwanga era UPDF ku ddaala erya Koporo. Bernardo Bakalu ye munaffe alina bino.
Agambi wanti ye Kalibutemu ategerekese nga Dickson Mwesigwa. Ono kigambi wanti yasse mukyala we Koporo Christine Babirye. Enjege eno egudde ku kyalo mpaka Wero Lufula mu town council ye Bombo. James Mulambuzi ssentebe w'ekyalo okugudde bino ategeeza nti abaagala n'abo babadde n'obutakaanya. Ku byamanyiiko ategeeza nti wabadde waliwo obutali bwesigwa obwekuusa ku kubaliga. Ekirala nti era babadde Denoxcom gwa kutaka okuli amaka gaabwe. Abatuuze bagezezzaako okutaasa omuliro obutasirisa mujaasi wabula kaweefube tavudde bibala. Major Peter Mugisa nga ono Public Information Officer mu gye ly'okutaka ategeeza bannamawulire Luweero nti kituufu ettemu lino libaddewo. Agambye nti bali mu kuwenja mutemu.